Mziki.com.
Vyote data na wifi. Oh wifi, I feel right. Huyu wangu nai nai, nimemzimia ni roho yangu wifi. Nimemkopa mapenzi na sim dai, na sim dai, I feel right.
Ugonjwa wangu mapenzi kukuficha siwezi, mimi na we toto na
Mix.